in on my bed.
Siku zanyi ntubuli kapili ya football. Nkulaga mkwano kwa na madala mso jentao. Kuno mkwano sibu zanyo wa tiktok. Netigiriza kuna changwa. You got me, you got me, oh Lord have mercy. Wanchangkalanya, I'm craving for you, you got me falling. Biofanana, biadala nyomu kwano. Mzencha kwambua, nkugaburo mkwano. Biofanana, mika. You're my sweet baby. When you call me papa, call you mama. I gon' make you happy. Love my Cinderella. Ngen kubito nya yegu yamburira. Ein singo yebisira. Yende tero kuru surira. You got me, you got me. Oh Lord have mercy. Wanchangala nya. You got me craving. For you, you got me falling. You fanana. Biadala nyomu kwano. Mzincha kwambua. Nkugaburo mkwano. Biofanana mbika. Mbika. Mzincha kwambua. Bita. Bita.
Kuzani njuguri kapili ya football. Nkulaga mkwano. Kono madala mso jentao.
Sibu zanyo wa tiktok. Netigiriza kuna chamwa. You got me, you got me. Oh Lord have mercy. Wanchangkalanya. Like I'm craving. For you, you got me falling.
Biofanana. Biadala nyomu kwano. Mzincha kwangu.
Because